But Bible says
mu Isaiah esura yenkaga mwemu,
in the Isaiah chapter 61
olunyo olisoka,
from verses 1
nga tuyingira mwaka ogwo,
as we enter that year
omujja,
the new year that God has given us. The years God speaks of them like this. He speaks of them like this. You too, you're going to rise up
and
praise and worship God. You're going to thank Him in prayer of this year He has given us.
And
that has prepared many other good things.
Yes,
praise Jesus much. Let's read us in the Isaiah 61 from verse 1.
Omwoyo gwa Mukama Katonda guli kunze, kubanga Mukama anfuseeko amafuta okubuulira abawombeefu ebigambo ebirungi. Antumye okusiba abalina emitima egimenyese, okulangirira eddembe ly'abawambi n'abasibe okugulirwawo ekkomera. Olunyo olwokubiri, okulanga omwaka gwa Mukama ogw'okukkirizibwamu, n'olunaku lwa Katonda waffe olw'okuwalanirwamu eggwanga.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus much.
Omwoyo wa Mukama wabeera.
Where the Spirit of the Lord is,
amafuta gakulukuta.
Anointing flows.
Ebigambo ebirungi bijja eri abawombeefu.
The good words come to the meek.
Era abasibe.
And the captives.
Bagenda maaso n'okuteebwa.
They move on to be set free.
N'abadde abalwadde.
Even those who've been sick.
Mitima gisibibwa.
Their hearts are bound.
Tulangira omwaka gwa Mukama ogw'okukkirizibwa bulijjo.
The year of the Lord's favor every day. N'olunaku. In the day.
Mu mwaka.
In the year.
Ogwa bbiri.
Of 2020. The day acceptable. The year
accept
people before God. Students will overcome.
If
you turn on your feet, raise a prayer, tell Him, God, I've heard in Isaiah chapter 61 verses 1 to 3, that there is the year of acceptance. There is
kuisizamo mwebaza olw'omwaka gwakuyisizamo, mugulumiza mudiza ekitibwa n'ettendo, mugamba era Mukama okoze obulokozi bwange. Mukama webale kunyimusa, webale kunkuuma. Mukama webale kundabirira, webale kunwanirira. Yimusa eddoboozi lyo, yimusa eddoboozi lyo. Genda maaso okumwebaza, genda maaso okumwebaza. Mwebaza olw'omwaka omujja, mwebaze, mwebaze. Omugambe Mukama mpulidde wabeerayo omwaka, omwaka gw'okukkirizibwamu, olunaku lw'okukkirizibwa. Yimusa eddoboozi lyo mwebaze, webaze Katonda. Yimusa eddoboozi lyo mwebaze. Mugambe Mukama Katonda, gwe watonda eggulu n'ensi, gwe watonda eggulu n'ensi. Watandika emyaka mu lubereberye essula esooka, onyola 14 mpaka olwa 20. Katonda watandika emyaka, watandika, watekayo omwezi n'enjuba, watekayo emunyenye. Bitwalire ebiro n'ebiseera, bitwalire omwezi olunaku, bitwalire omwezi, bitwalire omwaka. Laba Mukama, okuva Yesu lwe yali ku musalaba, omulembe omupya gwatandika. Gwatandika edi, edi oluvannyuma lw'okufa n'okuzuukira kwa Yesu. Era kankana Mukama waise emyaka 2020 kukyanga Yesu atununula. Tukwebaza Mukama, webale, webale kabaka, webale Katonda omulamu. Tukuliza ekitibwa n'ettendo, tukwebazaye Mukama, webale, webale Katonda omulamu, webale Mukama Katonda kitaffe. Mugambe Katonda kitaffe, omukulu Mukama Katonda kitaffe, omukulu. Bayibuli gweyogerako Matayo 23:9, temwanga n'ekitamu omulala ku nsi, kubanga kitammwe ali omu ali mu ggulu. Mukama Taata, Taata, tukwebaza. Webale olw'omwaka oguwedde, webale olw'omwaka oguwedde, webale Mukama, webale, webaze Katonda ekigambo. katonda kigambo mwebaze mukama waffe yesu bayibuli eyogera mu yokaana esula esooka onyola 14 kigambo n'ayambala omubiri n'alabisibwa gye tuli ne tumulabanga omwana mwebaze mugambe yesu waisa emyaka 12 okuba ne bajja okutulekola nekankana mukama tuli mu bulokozi bwa mukama tukwebaze mukama olw'obulokozi bwo tukwebaze mukama olw'obulokozi bwo webale webale olw'obulokozi webale olw'okumanya webale yogerako n'omwoyo omutukuvu yogerako n'omwoyo omutukuvu mugambe gamba omwoyo omutukuvu webale emyaka 12 wajja bikolo by'abatume esula eyokubiri onya olwasatu onya olwokusatu paka olwokuna wajja omwoyo webale omwoyo w'amazima webale omwoyo omutukuvu webaze nnyo yimusa eddoboozi lyo webaze omwoyo omutukuvu webaze omwoyo omutukuvu mumwebaze mwebaze oyo atuwaniridde obunafu labakaano omwoyo omutukuvu mukama waffe yesu yamusuubiza mu yokaana esula 14 onyola 14 paka obwabiri mwomukaaga nti omwoyo bwalijja siribaleka nga bamulekwa ndibatumira omubeezi omwoyo w'amazima omwoyo omutukuvu era ye bwalijja alibayigiriza byonna alibajukiza byonna alibeera mumwe alibeera gye muli mwebase webase omwoyo omutukuvu mugambe webala omwoyo w'amazima webala okumpanirira webala okumpanirira n'omwaka guno mukama webala okumpanirira n'omwaka oguwedde mpanirira neguno mukama mpanirira omwoyo w'amazima mpanirira 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 leero mukama mpanirira omwoyo w'amazima bayibuli ekwogerako bikola abatume 8 ye bwalijja alibawa amaanyi mugambe omwoyo omutukuvu nsaba amaanyi nsaba amaanyi nsaba amaanyi okuwangula omwaka guno okuwangula omwaka guno guno mbere muwanguzi n'ogugenda okujja pakamanirira gy'oli omwoyo omutukuvu musaba amaanyi musaba amaanyi musaba amaanyi guno omwaka omwaka omupya obeere muwanguzi n'okukirawo obeere muwanguzi n'okukirawo bayibuli eyogera baruumi esula 8 29 39 nti katonda bwabeera akusaidi yaffe omula waffe yaani tuli bawanguzi n'okukirawo mugambe mukama mpa amaanyi mpa amaanyi ag'omwoyo wo mpa amaanyi g'omwoyo wo bayibuli gweyogerako mu zaburi eya 5 onyola 12 nti mukama waffe gwe mwoyo era awaba omwoyo gwa mukama waffe waliwo eddembe egambye nti mukama onziriza essanyu ery'obulokozi onyweze n'omwoyo wa ddembe mugambe mukama mukama nyweza mukama nyweza nyweza nga bwonkuumye omwaka oguwedde neera nyweza muguno neera nyweza ennaku zonna mugambe akunyweze mugambe nkwate ku mukono omwoyo mutukuvu nkwate ku mukono nyweza mpangula ensi eno nyweza mpangula ensi eno bayibuli egamba baruumi esula 8 onyole 14 paka 16 abakulemberwamo omwoyo wa katonda abo be baana ba katonda mugambe nkulembera nkulembera omwoyo mutukuvu nkulembera mukanisa mukama nkulembera nkulembera mubuweereza nkulembera mumaka gange nkulembera mumirimu gyange nkulembera omwoyo mutukuvu nkulembera nyweza omukono gwange omwoyo w'amazima bayibuli egamba mu zaburi ya 13 bayibuli egamba zaburi 13 atuma omwoyo gwe n'ebitondebwa n'azabujja amaaso g'ensi mugambe omwoyo omutukuvu nzija bujja ntonda bujja nfuula ekitonde ekipya mu mwaka omujja buli kimwe kyange kifuule kijja mukama nzeka nyini nfuule mujja mukama famire yange gifuule empya emirimu gya mikono gyange gifuule emijja obuweereza obuli kulamu bwange bufuule bujja weebala bwawe mutukufu yongera yogerako naye yogerako n'omwoyo mutukufu neera yogera n'omwoyo mutukufu mugambe nsaba omwoyo w'amagezi nsaba omwoyo w'amagezi kubanga bayibuli yekwogerako nikwo batuma essuula eyokubiri olunyiriri olwokusatu n'olwokuna bona ne bajjako ennimi ez'omuliro ne bagisibwa omwoyo wa katonda naye bayibuli neeraga kubikkulirwa essuula eyokuna olunya olwokutaano nendaba ettabaza musanvu ez'omuliro nga zaaka mu maaso g'entebe ya katonda gyeneyo omusanvu egituma mu nsi yonna bayibuli neegamba kubikkulirwa esula yokutaano onyoro mukaaga nkiga emaaso ga katonda gyemeyo omusanvu gatuma mu nsi yonna yisaaya esula ekumi nemu onyoro ekumiri nagamba omwoyo wa mukama yita omwoyo wa mukama gamba omwoyo wa mukama jangu kulamu bwange omwoyo wa magezi yita omwoyo wa magezi omwoyo wa magezi agali mu kigambo aganampisaawo mu nsi eno omwoyo wokutegeera saba omwoyo w'okutegeera saba omwoyo w'okutegeera gamba omwoyo w'okutegeera jangu gyendi jangu opanirire mbeere muwanguzi n'okkirawo gamba omwoyo w'okuteesa omwoyo w'okuteesa saba omwoyo w'okuteesa alibeera ku gwe era alibeera ku ye leka abeere gy'oli omwoyo w'okuteesa omwoyo w'amaanyi saba ow'amaanyi omwoyo w'amaanyi jangu ompanguze mpanguza mu mwaka guno omwoyo w'amaanyi omwoyo w'amaanyi mpanguza 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 mu mwaka guno omwoyo w'okumanya leeta omusana gw'okumanya katonda leeta omusana gw'okumanya katonda omwoyo w'okumanya jangu gyendi mulisiza omusana mulisiza mukizikiza ndabe gyendaga nsobole otuuka mu ggulu nga mpangudde ensi na mpangudde obwavu mpangudde okulemererwa leka obugaga bw'okumanya bujje gy'oli buleete obugaga obungi obuva eri katonda n'amaanyi amangi omwoyo w'okutya mukama saba omwoyo w'okutya mukama okyawe ekibi mu mwaka guno n'emirembe gyonna oyambe bangi okuva mu kibi bayibuli egamba okutya mukama tukyawa kibi tukyawa ekibi katonda abeere kusaidi yaffe katonda abeere kusaidi yaffe yanirize omwoyo wa mukama yanirize omwoyo wa mukama mukama mugambe bayibuli egamba bebulaniya essula esooka 13:14 bamalayika gyeneegitumibwa babajja okwesa agenda sikira omulokozi mugambe mukama ntumire gyere bamalayika ntumire gyere bamalayika ebibinja musanvu kubikula essula emunaana bamalayika musanvu abaduumizi baduumire mulamu wange kubikula essula 15 bamalayika musanvu abakutte ebyokulwanisa balwanire nze balwanire mpangule nteekeddwa okuwangula mu linnya lya yesu webale yesu mwebaze n'engalo zo
yesu yebazibwe nnyo osobola okwetuulirako wulira emirembe gya katonda omulamu bategedde effujjo eriberawo mu kaseera nga kano batera okutugjako amasanyalaze ne baziyiza ku ddalu eriyinza oyitirira yesu yebazibwe nnyo twebaza mukama olw'omwaka gwatuwadde kansuubira oguyingidde n'essanyu eddingi njagala otambule obeeko gw'osinkana omwagalize omwaka omujja omugambe mu isaya esula enkaaga mu emu nyosooka pakula okusatu wabeerayo omwaka gwa mukama ogw'okukerezibwa era wabeerayo olunaku lwa mukama olw'okukerezibwa omugambe guno omwaka
2020
n'olunaku nga lumu januari mukama akukkiriza mukama akugabirira mukama akuyimusa mukama akuwa ebirungi akwongerayongerako buli kiseera imuka otambule tambula obeeko gw'obuuzaako tambula obeeko gw'obuuzaako mwagalize omwaka omujja omugambe katonda yatandika emyaka era emyaka egyo agitegeera bulungi okusinzira mu lubereberye essula esooka nyole 14 paka olwabiri bayibuli eraga kano nali ateekayo enjuba n'omwezi n'emunyeenye itubalire olunaku omwezi n'emyaka tuli mu 2020 batubagaliza omwaka omujja oguli mu yesaya ogukkirizibwa n'olunaku olukkirizibwa yebazibwa ennyo mukama omwaka omujja omulungi omwoyo omutukuvu nga yagukulembeddemu negira abamalayika obeere muwanguzi n'okkirawo musumba tusanyusa okubasisinkana mwebale kujja tubagaliza omwaka omujja mukama gwayogeddeko mu isaya 61 n'olwokubiri n'olwokusatu wabeerayo omwaka gw'okukkirizibwa wabeera olunaku lw'okukkirizibwa ubeere omwaka ogw'okukkirizibwa eri mukama olunaku olutusimbula mu njiri y'amaanyi n'ekigambo ekijjudde amafuta amayitirivu negira abamalayika nga bali ku saidi yaffe amiina 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 mwebale mwebale banaye mwebale omwaka omulungi isaya kagamwemu olwokubiri mukama omwaka omulungi agujuza essanyu omwaka omulungi gwe nafunidde mu sseggwanga yeringe
najjiruba
amiina bali kujja mukama akuwebisinga obulungi mumwaka gwe tonyaga ebintu bya muno kansuubire mwenna abali muno twalokoka tonyaga ebyabanno mubuuzeeko olabe obulungi bwe omwagalize ebirungi bwona mubba omwaka gukubeerere mubi
Uganda tukomewo tutule.
Amen.
Tukomeo mbifo bya fe. Tukomeo mbifo bya fe.
Come back in our places.
Tukomewo mpola mpola nga bwetusaba aba umeme baziika amasanyalaze gaffe. Tula tufune ekigambo Mukama kye yatusobeza nga yakedde okutubuulira abasoosewo ku makya nti omwaka guno 2020 Sitaani ategekeddemu enkwe nnyingi era ebintu bingi byagenda okutongoza eby'ekivve naye n'atugamba twetaaga amagezi twetaaga okutegeera era twetaaga okumanya okusobola okweŋŋanga enkwe z'omubi Sitaani era byonna nga bibaawo baba yatugambye mu kubikulwa esula 13:17-18 nti wajja kwetaagisa amagezi n'okutegeera abakoliiso ekyokubiri esula ey'okuna olunyere okutandika olw'omukaaga n'olw'omusanvu katonda yalagira omusana ogw'okumanya gwake mu kizikiza omusana ogw'okumanya ekitiibwa kya katonda mu maaso ga kristo n'obugagga obwa butadde mubya byaffe eby'ebbumba amaanyi amangi gavenga eri katonda so so erife kale katonda mwetegefu olw'omusana omungi ogw'okumanya oguli mu kigambo okumulisa mu kizikiza eky'obulimba ekya Sitaani kubanga bayibuli egamba Efeso essuula ey'omukaaga onyole 12 ndi basitaani bafugira mu kizikiza eky'ensi eno ekizikiza eky'obulimba bwa Sitaani ekizikiza eky'okunyoola ekigambo kya katonda okukijja mu makulu gaakyo okuleeta amakulu agatali matuufu okutoolamu nga basala ennyiriri abalala nga batoolamu ebigambo eby'amakulu ebibateekamu ebitasaana kale nga bongeramu bwe batyo ekyo kyekizikiza ekibaddewo mu nsi yonna naye mukama aleese omulembe omupya ogulina okumanya katonda okujjudde gulyoke gumulisize mu kizikiza eky'obulimba bwa Sitaani katonda nga atusindikira amaanyi amangi otuwanirira wadde nga Sitaani omwaka 2020 ye yaguteekawo okutongezezaamu ebikolobero bye ebbanga liyiseewo mu kubikulura essula 12 onyola omusanvu bakola 17 Sitaani bamalayika baba baagwa abeefuula emizimu gy'ebika baagobebwa mu ggulu abakimanyi balina akaseera katono nnyo era bajja okulumba abali ku nsi ne bagamba zisanze ensi n'abagituulamu n'ennyanja kubanga omuli oli yamese nga alina obusungu bungi wabula mu bibalo by'abasitaani baatula ne bagamba mu mwaka gwa 2020 gwe mwaka mwe tulitongoza byonna ebya New World Order Sitaani ng'aleeta oda eyiye mu nsi okulwanisa oda katonda kw'abadde atambuliza ebintu byonna okuva kutondebwa kw'eggulu n'ensi yesu yeebazibwe nnyo so mu kiseera kino mukama atubuulidde naffe atukkiriza mu mwaka guno okusinziira bye tuwulidde okusinziira ku ebyo bye tuwulidde mu Yesaya essuula eyo enkaagamwemu olusooka paka olwokusatu tulangiridde omwaka gwa mukama ogw'okukkirizibwa ogwa 2020 n'olunaku lwa mukama olw'okukkirizibwamu olwa Januari nga lumu 2020
abiri
2020
siwe wawo
did not that
twebaza mukama olwekyo
thank god for that
so lwalero
now this day
katufune ekigambo kino
just get this word
tweteketeke
prepare ourselves
gera kudayo tuwe umulire
to go back and rest
tosagasagana na nseno jireke nga bweduka
with this world leap run its pace
tambira ku speed ya mukama
move for the speed of god
oja kulaba ebirungi bya katonda
the good things of god
mwaka guli 2018
year 2019
bwetwali tugufuruma
as we get in 2018
nga tuyingira mu 2019
2019
Yesu yebazibwe twaulire kyandi kwa mbakoliso ekisooka esuleyo ku nyonyole 12 ndi bwe tunanyiikira okukwasaganya ebyomuwona eby'omwoyo ebyawandiikibwa ebitukuvu n'ebyahandiikibwa ebitukuvu tulyoke tumanye katonda byatuwa obuwa era yatugamba ogwo omwaka alina ebintu by'okutuwa obuwa si weewaawo naye ate guno alina ebirala ebiringa
ebyo
guno
this one
alina ebirala ebirungi ebiringa biri byatuwadde mu mwaka guli era gwe atabifunye eby'omwaka guli ebirungi ogenda bifuna emirundi emeka biri eri ebyamuguli n'ebyamuguno kakatirabako omutwe gwo gwoba owandiikaawo tusomeko katusome ku byawandiikibwa bitulage eki kyayogerako nti mu mwaka guno agenda kukuwa ebirungi ebiringa ebyo ebirala bingi ebiringa ebyo bye yali agabye wansi w'enjuba agenda kukuwa ebirala ebirungi bingi ebiringa ebyo yali agabye wansi
w'enjuba
tutandise tusoma bwe tuti
ija
kukusaba buli omu woolyo osome bayibuli yo kubanga oyinza obutawulira akusomera eno ng'asoma naye katusomereyo oko tuwulire bakoliisa ekisooka essula ey'okubiri nyule 12 bino bye twalaba ku luli
abakolinsi
ekisooka
essuula ey'okubiri n'olunyiri olw'ekumi
n'ebbiri
naye ffe tetwaweebwa mwoyo gwa nsi wabula omwoyo guva eri katonda yoke tutegeere nga katonda byatuwa obuwa
yesu yeebazibwe nnyo naye ffe tetwaweebwa mwoyo gwa nsi naye twaweebwa omwoyo ava mu ggulu tulyoke tutegeere katonda byatuwa obuwa yesu yeebazibwe nnyo tulyoke tutegeere katonda byakola ki byatuwa obuwa yesu yeebazibwe nnyo bwe tufuna omwoyo ava mu ggulu tufuna ebintu nga byatuwa buwa nga si byakusisulira saddaaka nga yemubadde muyita mu nsi eyo nga yemubadde mu makanisa ago ge mubaddemu agamu kubanga agamu ga bulimba era n'amadiini agamu tumanyi ga bulimba n'abali mu nsi mu busamize bali mu bulimba obusembayo naye bw'ojja eri amazima g'ekigambo kya katonda n'otegeera omwoyo wa katonda yava mu ggulu gwe yatuwa otuuka ekiseera n'okwasaganya eby'omuwene eby'omwoyo kwe kugamba nti yokaana 6:3 egamba ebigambo bye mbagamba gwe mwoyo era bwe bulamu otuuka ng'okwasaganya ebyawandiikibwa ekiseera ekyo ozuula katonda byatuwa obuwa yesu yeebazibwe nnyo naye ekyo twakyogera ku luli naye kuno twagala kulaba n'ebisingawo ku ebyo ebiringa ebyo ebirala biki bingi kabatuddiremuko bakoliso tulabe
abakoliso ekisooka essuula ey'okubiri n'olunyiriri olw'ekkumi
n'ebbiri
naye ffe tetwaweebwa mwoyo gwa nsi wabula omwoyo oguva eri katonda tulyoke tutegeere nga katonda byatuwa obuwa olw'ekkumi n'essatu n'okwogera twogera ebyo si mu bigambo amagezi g'abantu bye gayigiriza wabula omwoyo by'ayigiriza bwe tugeraageranya eby'omwoyo n'eby'omwoyo
yesu yeebazibwe nnyo bw'omala okizuula nti omwoyo gwe twaweebwa si mwoyo gwa mu nsi muno si mwoyo wa sitaani si mizimu gya bikana nnimi n'amawanga naye n'otegeera nga bwe kyandikwa mikwa tuma essuula yakubiri olunya olw'okusatu paka olw'okuna nti ne wabaawo okuyuuguuma bonna ne bajjako ennimi ng'ez'omuliro ne bajjuzibwa omwoyo neboogera ennimi ng'omwoyo bwe yabawa bonna abaaliwo abaali bava mu nsi yonna ne bawulira bano nga boogera ebikulu bya Katonda mu nnimi z'ewaabwe naye tujjukira ekintu kimu mukama waffe Yesu yatugamba mu Yokaana essula ekkumi n'ennya olunya olw'ekkumi n'ettaano akumi na musanvu nti tali tulekanga baamulekwa n'agamba bwe ndigenda eri kitange mu ggulu ndibatumira omubeezi omubeezi omwoyo w'amazima ensi gwetayinza kukkiriza kubanga temumanyi temulaba mmwe mumulaba kubanga mumumanyi era abeera gye muli era n'abeera mumwe kati labako omwoyo gwe twaweebwa si wa mu nsi asooka okuba nti yava mu ggulu asooka n'atutegeeza eby'omu ggulu n'alyoka atulaga bye tugenda okufuna mu nsi muno okugamba nti mu ggulu kikumi ne ku nsi kikumi nti asooka n'akakasa nga muggulu ofunye muggulu olinayo ekifo muggulu olinayo w'onaabeera n'akakasa nga ne ku nsooba bulungi n'akuwabuwa wuliriza bwe kyali mu Matayo essula ekkumi olunya olusooka mukama waffe n'ayita abayigiriza yabakola atya wuliriza wano eno
Matayo essula ey'ekkumi n'olunyiriri olusooka n'ayita abayigirizwa be ekkumi n'ababiri n'abawa obuyinza ku dayimooni omubi okumukanyuga n'okuwonyanga endwadde zonna ez'obunafu bwonna
Yesu yeebazibwe nnyo mukama waffe Yesu yayita abayigirizwa n'abawa obuyinza yabawa buki buwa naye obuyinza obwo bwe twogerako Zakariya nnya mukaaga egamba siri wa maanyi siri wa buyinza obw'omubiri naye obuyinza bw'omwoyo ki obuyinza bw'omwoyo omutukuvu bw'ayogerako era bikwatuma emunaana agamba nti omwoyo bw'alijja alibawa amaanyi omwoyo naye agaba buki kati nga bw'atuwa amaanyi era mwatuweera n'ebyo bye twetaaga ng'atuwa buki kubanga amaanyi agabikola amaanyi agabituukiriza yagatuwa buwa era n'agamba mu lunyiri mu Matayo kkumi olunyo lw'omusanvu n'olw'omunaana ndi tubuulira enjiri y'obwakabaka bw'omu ggulu tugobe emizimu tuwonye tuzuukize tuwe buwa kubanga twaweebwa buwa simanyi oba gy'obadde obadde osiga okufuna oba obadde okola biki nange simanyi naye ffe kyetumanyi Katonda omulamu ng'atumye omwoyo we mu nsi awabuwa okuwonyezebwa awabuwa obugagga awabuwa omukisa awabuwa amagezi okumanya n'eggulu akuwabuwa gwe kasitoja gyali soka osoma olunyiri otulabe
Matayo essuula ey'ekkumi n'olunyiriri olw'omusanvu bwe mubanga mutambula mubuulirenga nga mugamba nti obwakabaka obw'omu ggulu bunaatera okutuuka olunya olw'omunaana muwonyenga abalwadde muzuukizenga abafu mulongoosenga abagenge mugobenga dayimooni mwaweebwa buwa nammwe muwenga buwa
owulidde ekigambo ekyo ekiragiro kyatukuutire mba mutambula mubuulire bwakabaka bwa mu ggulu era abasinga mutunuulidde ebipande bino abamu nga muli bapya ne mugamba maama tuzze mu ddiini kyeno abange guno mwolese gwa kigambo nga twolese eggulu ebifaananyi ebyo tubikubye ng'olugendo lw'eggulu bwe lwali nga bayibuli bweyogera olagibwe eggulu oluvannyuma nga tugobeolwa emizimu kulw'amaanyi g'omwoyo omutukuvu kulwa bamalayika abali ku saidi yaffe abangi nga tuwonya agalwadde nga tuzuukiza nga tuwabuwa paka ku kuzuukiza kuba kwa bwereere ontegedde bulungi teeka ku kuzuukiza kwemuyita okulinga okuzibu kuba kwabwerere wa Katonda ontegedde kakati gwe babadde bakyakusaba sente ensigo ekutwalamu amerika kakubuulire Katonda n'okuzuukiza zuukiriza bwerere awa buki ani abirabyeko ebyo wano maama nnyabo ani atalabye Katonda ng'atuwa iya naye banaye Katonda awaddefu.
era bwoba oli mupya
nkusabira
ekintu kimu
nywerera
mu kigambo bakuweda bopasoni fe batuwadde mugulino babikugati nemugunona bakuwe kubanga kaffe tugenda kwenjoyinga ebisingawo kankubuulira ekigambo kino ennaku z'omwezi lumu biri abiri ontegedde bulungi omwaka guli bwe tuliddamu okubeera ano 2021 bwe tuliddamu okubeera mu kiseera nga kino naye baligajjako
amasannyalaze
agaffe gali bakwegali katonda yatuwadde biliyoni za
ssente
natuwa amataka wali abalowooza musumba abantu balowooza nnyumya
mboozi
mwagala mpapula
zemanji
musajja akuwata square mile emu n'ekitundu mu kibuga natakomaoko wano ku mukaaga tulinawo yika ttaano ate tugenda kweyongerako zibeere nga 10 to 15 we tugenda ozimba ekuŋŋaaniro eddene omwaka njagala okiwulire guno tuyingidde 2020 naye we tunayingirira guli ojja kwewuunya ebirala bingi byanaaba tuwadde ate naawe nga kinnoomu naawe nga kinnoomu nkakasa ekigambo kya katonda nga kirina n'abalabiriza omwoyo omutukuvu ne bamalayika zabuli 13:19 bamalayika be bazira b'amaanyi abatuukiriza ekigambo kya katonda nga bawulira eddoboozi ly'ekigambo kye mu mwaka guli twasoma abakolinso ekisula 12 essula ya 12 n'atugamba agenda tuwabwa tulabye ebyatuwa ne twewuunya twazudde emasaka omanyi gundi zetulinayo yiika
756
mukama yaleeta abantu be nga sitaani abalemesezza n'abatukwasa nabo ne batukwasa obuyinza bw'ettaka eryo lyonna olinoonyaayo n'okubakolerako bye babaagadde naffe okukolako bye
twagadde
era nituweebwa obuyinza obuwandiikiddwa ne gavumenti ebumanyi kaakati njogera bwe nti mu yobu essuula eya 23 okuva ku nyolo 12 14 waliwo ebintu ebirala bingi nnyo katonda byabeera omwetegefu bulijjo okubituwanga ebiringa biri gwe wuliriza olunyiri olwo kye lukugamba
yobu essuula eya 23 n'olunyiriri
olw'12
siddanga nyuma okuva mu kiragiro ekyemimwa gye
sazotadda nyuma mu kulagira kiragiro kwemimwa
gye
soka oleke soma olw'14 tulyoke tuddeyo ku lw'12
yobu essuula eya 23 n'olunyiriri
olw'14
kubanga atuukiriza ekyo ekyateekerwateekerwa n'ebingi ebiringa ebiri bwe bityo biri naye
alina kulabako oluganda lulina engeri gye lutamu ekigambo ekimu lukimalamu amaanyi naye kandisome wano mu luzungu gw'olabe tuli mu yobu essuula eya 23 olunyiriri lw'14 lutugamba bwe luti for he performs the things that is appointed for me
nkera atuukiriza ebintu ebyateekebwawo okubeera ebyange
waliwo ebintu byo nga katonda yabiteekawo nga birina kuba bibyo era mu befeso essuula ya 2 onyole 10 agamba tuli mulimu gwa katonda abaatondwa mu kristo yesu olw'ebikolwa ebirungi katonda byatutegekeraffe okubitambuliramu nali sennaba kubaawo atuukiriza ebyo bye yategeka nga bibyo simanyi oba wooli oba toliwo nze nkubuulidde omwaka byaddako okukola
okumanya ko automatically yatuwadde kasama roteka obuweereza buno obw'omulembe omupya ogw'okumanya katonda kale tukubuulira ebisuubizo
bye
ng'amaze okuwa okumanya biki byakwongerako mu bakolisi eri gye twasomye ekisooka essula ya kubiri 12 yatugamba ŋŋenda kumanya byembawo obuwa era bingi ku ebyo tubirabye tulabye abawonyezeddwa awatali kusasula ababadde n'ebituli ku byenda nga bagenda balongoosa tulabye abaali basiibwa nnabaana nga kuliko eddogo nga talizaala n'awaka tulabye abalalu nga bawona abalalu ebyo byona tugamba abituwadde era kubanga yatugamba bwetunanoonya obwakabaka n'obutuukirivu nga nabyo abituwongerako mu Matayo wali era essula ey'omukaaga 33 temunasooka ne munoonya obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu ŋŋenda kubongerako n'ebino bye mwetaaga n'abituukiriza omwaka ogwo n'atuwa buwa kati ali mu Yobu essula eno ey'23 olw'14 ng'agamba bw'ati kanzire munsome omanyi amaaso gakyalaba bulungi for he performs the things that he appointed for me
era atuukiriza ebintu ebyo ebyateekerwawo kuba ebya
and many such things
era n'ebingi ebiringi ebyo
are with him labako nti atuukiriza n'ebyo byennyini byeyagamba nti bino biriba bibyo ate n'aterekako n'ebirala n'agamba n'ebino bw'aliyimirira nga bimwongerako yesu yeebazibwe nnyo waliyo bye yategeka mu beefeeso essula ey'okubiri onyola 10 ng'agamba nti tuli mulimu gwa katonda abaatondera mu kristo yesu olw'ebikolwa ebirungi katonda byetutekera ffe okubitambuliramu waliwo ebye yategeka nga biri appointed for you ebyo abituukiriza bw'amala obituukiriza alina n'ebirala bingi ebirala bingi ebiringa ebyo ebiringa ebyo ebyaku appointingibwa ebirungi ebirala omanyi kye yakola mupita ekyokubiri essula esooka onyola okusatu n'agamba kubanga obuyinza bw'obwa katonda katusomeyo gw'olabe
Petero ekyokubiri essula esooka n'olunyiriri olw'okusatu
2 Peter chapter 1 verse 3
kubanga obuyinza bw'obwa katonda bwe bwatuwa byonna eby'obulamu n'okuweereza katonda olw'okutegeerera ddala oyo eyatuyita olw'ekitiibwa n'obulungi bwe ye
owulidde bwe yamala okw appointinga nti bw'olijja ku nsi mu beefeeso
2:10
olitambulira mu birungi bwebitinebwebiti n'abaako ne byateeka ebbali nga bw'atugambye mu Yobu essuula ey'23:14 byo n'agamba ne bino bw'alimala ng'atambudde bulungi nange nabyo nga mbimwongerako n'ategeka obuyinza obuli mwoyo omutukuvu mupita ekyokubira essuula ey'23 n'agamba kubanga obuyinza bw'obwa katonda bw'obwamala ntuwa bye twetaaga mu bulamu buno mu bulamu buno akuwa okozese mu bulamu ki buno ne mukumuweereza bibiri ne mukwongera omumutegeera kyakusatu kati labako tukola ensobi katonda atuwadde buwa mu mwaka guli tulabyeko byatuwa obuwa mu mwaka guno agamba njagala mbawe n'ebirala ebiringa ebyo naye njagala mbikozese bwe muti mu bulamu bwammwe mubeere mu bulamu obulungi obw'ekirokole kubanga nabayita abakoyi n'abasowereddwa mulabe ekiwumuno ky'emyoyo gyammwe era nabayita mulabe essanyu ly'obulokozi munywezebwe n'omwoyo w'eddembe kati mbikozese mulamu no muleme kulaba nnaku titugenda kulaba nnaku wano mbukubanga twalokoka mutulina kuba bavaani akugambye oli ye kitaffe nannyini ggulu n'ansi byonna bibye wabula yali alina kyayagala kiri kintu kimu tukwasaganye ebyomwona ebyomwoyo tumanye katonda bwe tumumanya atuwa buwa n'atwongerako n'ebyo ebirala bye yategeka tugenda eryakuguza katonda yategeka dda ebibyo kiki otawaana totawaana kubinoonya kubanga the things were appointed for you
ebintu ebyalondebwa nga byasongebwako olunwe lwa Katonda nti ebyo bibyo wegambe nga byange bwe bosomyeo bagambye nga byamusumba appointed for who
yateekerwa kuba bibyo
ate n'ateekako n'ebirala wali ebbali n'agamba nebino onaakola obulungi nga nabyo nabyo mbikongere ebiringa ebyo kati kankubuulire totawanya magezi go ngusimanya oli ku lusozi onoonya bibyo bw'onoonya musajja waliwo omusajja gwe bapointinga ng'oyo ye ne bw'aneetoloola atya bw'aba mukazi baamusongako oyo katonda yagamba ani oyo ne bwe yeewunzawunza guno omwaka ajja kudda mulayiro
gulige
bwe kiri ekintu kimu ky'oba onkolera toddamu kuyaayaanira bintu bya nsi kubanga olwedde ebibyo omukama yennini eyagisongako olugalo waliyo emmotoka yo yagisongako ennyumba yagisongako n'agamba n'amayumba amalala agalinga ago n'amamotoka agalinga ago kalatirabako kiri bwe kiti nze neewuunya ebintu ebibeera nga biri appointed
byateekerwawo
nga byange
mbinoonyakiokunoonya
eyabisongamu
olunwe
mbuno era oluvannyuma lw'opointi nga ennyumba emu eyo ye emmotoka emu eryo ettaka li ensi wali eyo bizinesi mbunaategeka amayumba amalala mangi amamotoka amalala mangi amalala amayumba amabizinesi amalala gwerabako yasooka songa ku kimu ku kimu
ekyo kikyagundeki
naye buli kyeyamala osongako nebigwayo byoyinza okwagala n'amala n'ayongerako ku layini enkumi ebirala lwaki sinoonya alinga oyo katonda omulamu kiki lwaki mba ntawaanamu kaŋŋende noonya ebintu eyabisongamu ali wali
kaŋŋende
eri eyabisongamu bwe lulutuuka waali n'agamba omwana oyo muwe ennyumba eyo kuba nagironda ddanga yiye mumuwe kalina eyo muwe masoni eyo mumuwe emmotoka eri mumuwe naye raba nno kaakati bw'atereera obulungi n'abikoza bulungi mbulamu buno ne mukumpeereza ne mukwongera okuntegeera mwongereko n'ebiringa bino abange musomesa yakobo otegedde katonda katonda akulondera ebintu nga bibyo namaa n'agamba buli ku kyensonzeeko bateekeko ebirala mutwalo naye wuliriza olunya olw'ekkumi ebiri lugambye njagala owulirize kano si kwakwakulizo nonga katonda era ntaddeko akakulizo naye ayagala bamwagala n'abanyiikire okumunoonya ye bamulaba kati akubuulira engeri kijyanaabikuwamu katusome
yobu essuula eya23
n'olunyiriro
siddanga nyuma okuva mu kiragiro ekyemimwagi
teri kudda ki eri ebiragiro byonna ebiri mu byandiko ebyamazima ebikakasiddwa nti toyendanga tobbanga tonyaganga tolimbanga towaayirizanga n'ebiringa ebyo nkumu aha
yobu essuula eya23 n'olunyiriri olw'12 siddanga nyuma okuva mu kiragiro ekyemimwagi nategeka ebigambo eby'omukama wake okusinga emmere emmere yange emwanira
owulidde waliwo ekintu ky'ogenda okukola ngakyo kyanjawulo naye akole ebyenjawulo ebigambo by'omu byawandiikibwa ebyamazima olina okubigwa mu laavu n'okusinga oyagala mmere ekyokusinga abaya chicken
kikosibibeera
bitya kale buli omu olina ekikusi emmere kika ky'emmere ky'osinga okwagala
mwagalachi
buliomu
yogera kone muno omuganze kutoke ne nankani
waliwe
yasumuru kukukulia nyama Yakobo olwalero kati wo mugamba nti nakulindeke nyama asoka kutunulira bubi naye najukira nti mulokoli omanyi yali talya nyama nga bwajirya amera ebirogoro esala nemuyitamu neyogerwa bwogerwa yali enyama kati ye best food era bwogimulyako asooka n'akulaba bubi naye najjukira nti mulokoli singa onaakola ekigambo ekyo ebiragiro bya katonda n'otabivaamu n'oyagala ekigambo kya katonda okusinga emmere yonna gye wali olowoozaza entegeka ewunyakawo bannange ogenda kulaba katonda byatupointinga yesaya pointed that one so and this one that one okay and yes and yes and yes but on each of everyone just put a thousand as
pulichimo
bwena manya ndi chiri wechi
when I knew it like that
ningamba nonya byache
I say why single
let me go
to one point
era nate kane birale biringe nene yuna katonda ogenda ko yuna
you going to yard for who
bintu ogenda kaya nobinonye ku nsozi nekaserengeto nemu maserengeta ne tojja birabo ojja bisigira okowe naye yangu emisinde duka eri eyabisongamu nti bino bibyo n'ateekako ne buli kulayini enyumba mudeekoko maaso nyuma fulaati simanyi bannange emmotoka n'ateekawo egiyasi nazaako pulado nazaako limousine nazaako nezitannabakolebwa kalirabako naye yakugamba ekintu kimu ebiragiro bye tobivaamu ekigambo kye kyagale n'okusinga emmere gye wali otegedde mu nsi muno ewooma negyotannamanya bw'oligiwulira ngaeyagala akawoo nga kakusikasika ogigambanga nkubuulire gwe nze nina kyenjagala okusinga gwe kawoo ka mmere tontawane mulimu abawomberwa pooko simanyi nanka n'enkoko n'ebirala siyinza bimenya naye tobyagala nga kusinga kigambo kya katonda era wabaawo enjala n'ennyonta mu nsi naye nga si yakulya mmere eyo naye nga yakulya kigambo kyalo kyeva yakugamba nti kyagale nga nnyo bw'oba oyagala akulaga ebyakuwa obuwa alaga ebyo byeyasongako engalo nti ebyo bibyo ate namano n'ateekako n'ebirala bingi bingi wali yagamba n'abakazi yampa omu naye kuliko n'abalala bananga abakazi abo tebaliko olw'ekiragiro waggulu
kyagambye
muyinza okuga n'abasajja abalala balingaono nabbi debula munange nze nzekka teriyo balala balinga nze kubanga bwe yayogera yamugamba n'amukolera omubeezi omu bwati akolaki so bano bo teyakola bangi tobasi tosimbisa ali mukazi wo n'ogamba toddamu nakuntawanya nategedde olinako abalala
butwala
yesu yeebazibwe ate ebyo tobigendamu si byo byetwogerako waliwo ebimu nga yatonda kimu kimu so temuddeyo nemugana nebino birabika biriko layini endala
zisi
era kiri nga tekinnavaawo tebakuwa kirala ne boonaasaba kiveewo ngaebiro byakyo tebinnatuuka osaaga bw'oba watomera watomera jangu eri mukama atereeze
byonna
aha agambye ata munyo olw'ekumi n'essatu ki ekirala kyakukuutidde
yobu essuula y'abirimu essatu n'olumiriri olw'ekumi n'essatu naye ye alowooza bumu era ani ayinza okumukyusa
alowooza buki
katonda
tebamukyusa ne buunaagenda omukake n'ebiweebwayo
nosula ku lwazi nga yakugambye nzi njawo okola bino nebikuwebya nasonga kengalo n'ebirala ebiringa
ebyotakyuka
nebuyegoda bino byabalimba mumuteeke musente ajakyuka
takyukawaba
yagala kukwata biragiro byekyekyo bwaba agambye noonya obwakabaka n'obutuukirivu bikwongereko bwogenda n'onoonyamu byotakuwa ani ayinza omukyusa yasonga ku ekyo n'agamba gwe mwana gwe bw'olikomawo gyendi nasonga ku bino byonna bibyo
kale
ate ku byonna buli kimu kye nasongako kuliko ebirala bingi mpozi ebyo bye natonda nga kiri kimu nga kimala kuvaawo
n'enkuteerako
manyi bwe yatonda eggulu lino n'ensi yabitonda nga byebyo ebiriwo birimala kuvaawo ne tugenda muki eggulu erijja n'ensi empya mulimu ebimu nga byonnewo kati bw'oyagalayo eggulu eddala muno tolifuna bw'oyagalayo ensi endala mu nsi eno era nzibu yakutonda kuba tejja kuba
naakubeera
kati waliwo bye ebiri bwe bityo soka oddemu olunyo lwe
13
yobwe essuula ey'23 n'olunyiriri
olw'13
naye ye alowooza bumu era ani ayinza okumukyusa era emmeeme ye ekyo yeegomba ekyo kyakola
katonda kyayagala ne bw'oyagala omumukyusa takyuka era ky'ova olamulokola ejjuuzi mwali muva katonda kubanga yali alina kyayagala nammwe nga mwagala kirala agamba munoonye obwakabaka n'obutuukirivu bino mbibongereko mbawa n'ebirala ebiringa ebyo mumugamba nedda soka otuwe
katunoonye
obwakabaka nanga nze temujja kunkyusa
kyenjagala ekyo kyenkola
bw'olimala okujja mu kyenjagala
olaba
omukono gwange bino baba balimbanga bumusige kati wasiga bimeka ofaanana oli otya tebamukyusa nesi mmese mujja gitega akamasimasi oteekeko nankani muno wandiika ebbaasa by'oyagala oteekemu ne ku ssente mukama ajja kukkiriza ani yasooka okumuwa kumbo alyoka amubanje tosobola kugaa nti wasooka omuwa kubanga nekyotoolako okuwaayo yakikuwadde gali katonda yamaliyira byayagala okukola byayagala okukola togenda
mukyusa
wabula kati gwe olina okukyuka odde mu byayagala era bw'aba ayogera agamba mukyuke mudde gyendi nange nadda gye
muli
si yakyoka okudda gye
muli
ontegedde bulungi nsanyuse nnyo nti waliyo ebiringa ebyo yes nange nzikiriza era tugenda kubiyingiramu naye akugambye ebyo byeyasongako nti kwata ebiragiro bye yagala ekigambo kye okusinga emmere yonna gye wandiyagadde alyoka akulaga ebyo ebirungi byayogeddeko byeyasongako ebyo bibyo n'ateekako ebirala bingibingibingibingi malayo tulabe
yobu essuula ey'23 n'olunyiriri olw'14 kubanga atuukiriza ekyo ekyateekerwawo nga kyange
atuukiriza ekyo ekyateekebwawo nga kikya kakuwulire ne bw'oba tewasoma olina ofisi gy'olina okubeera
mujajjibeeramu
omanye ekijja okutwala amagezi agali mu kigambo bagambe oyo siwe ye siniya wafewa mugezi ate nze neewuunya abakola ebyamagezi si be baasoma ennyo mu
nsi
katonda bw'aba yasonga ku kintu lazima ajja kukuyisa ye alina ekyokukola okukituukamu ate oba asooka nakugamba mu Yeremiya 32:26 nze mukama katonda waliwo ekiyinza okunnema kati kitegeeza ye alina ebintu byeyasongako nga byo ne weebu n'abadde olina okubibeera mugwe kasito okaata ebiragiro bino oyagala ekigambo kye n'omunoonya okumumanya yagamba ojja kubibeeramu ebyo byeyasongako
ate
naga nze terya nanziiza terya nnemesa kyenjagala kye nnina
okukola
nagamba nze n'ebintu bingi bye nasongako nga bibyo era n'ebirala bingi malayo olunyiriri tulabe
Yobu esure yabiri musatu yoru miliyo uwe kuminenya.
Job 23 in the verse 14.
Kubanga atu kilizecho echate kiruwa u ngachangi. Neri nji ebiri wevichyo bili na ye.
Ebi nji ebiri ala gwe katonda.
Thanks.
Katonda.
God.
Gutura bango ori mkayumba kukwesura mwe.
Don't you see in that house you sleep in?
Hako note ya kasonga mungu ya
ino kuwa. He never pointed in it among what is to be yours.
Wabula wali wadu taure mbade mfafakana na yekati na agamba.
Been with him
so and he said, Misri.
Pass via Egypt.
Nja kutu wale kana ni hotel de Murayi.
Kana when you have been aligned.
Munanga wabade kwa Misri.
There you've been in Egypt.
Kwanji.
You've not taken it. I take it.
What do we have into MDA to be a Muslim? Katonda tabi songa ngana kwa bibere.
God appointed that you be in them.
Katonda atu aine bila uze bilunji.
God be good thoughts.
Ukutuwe nkomero ye bilunji kusinga entandi.
Yeya
songo bile mu katanga.
God appointed you be in the slums.
Katonda si ya bisonga kona ye. Urubendo luluwa desiri
wangu. Your journey has not been easy.
Ewe anavyo itamu.
All as you pass through.
Aina jia kuita kugamba kati kwe mwana mbade nino kutuwaramu kanani.
Na yu
rinet daluri
inji. Kankusose
misi lieno.
Let me must take you to Egypt.
Kati olimu kuzima mayumba mara ayoto na jizi.
Other houses you've not built here. Ya
wewe misi liwe bitu yivira.
Egypt things are like that.
Kuzimba zawa misi liwe yote
liwe. You've built Egyptian houses yours is not involved.
Agendo kujo kugamba nti nkucharidi.
They have visited you.
Ngogamba ni katonda.
Which God?
Acha inzo kujia jetuli.
Can be there come to us again.
Gwe Musa.
You Moses.
Pazi katonda ni ya kusinga.
God who sent you.
Bamu ita I am.
It's called I am.
I am?
I am.
Hey.
Okay.
Yali katonda waba chitafi.
He was God of our forefathers.
Agambi atia.
He said what?
Agena tuja wadu.
To take us from here.
Atutuari Musia.
Take us in our land.
Musa vamu chiroto.
Moses get out of the dream.
Yukuka.
You wake up.
Emiaka bikumbi na tuli wano tetugenda vao. Tukatemba ona.
You take your drama away.
Kadoro kuba munange. Watuka noko na noko na tobikiriza.
You are.
Era tukubulira wano mbwali ye birungi no gamba.
Tell you that good things you wonder whether they are there. You say no.
Nze munze se wana kuna wana mbunde
kwe. Leave me by sorrows, leave me.
Emiaka bikumbi na tuli Misri tukora.
Egypt toiling.
Yajange yafira mu mbera ye mune kojja. Gonzo subira okuvaa.
You expect me get from there?
Katonda ina nyabo basse bubi yakusongirako
ngabiru
katonda asongo obuyumba yumba
can he point your funny houses
we gundi tonyo marugalo rwa katonda
spies the work of God
orugalo rusonga
finger pointing
ngasonga kayumba ka katanga
mbon the slum house that will be yours.
Kari tuganyo iseyo
you passed there
na yeye usiji yasonga
that's the way he pointed
eye made misili wa kumtawanya
Egypt for troubling him.
But we are going to live in Misri.
You think I'll leave Egypt myself?
You're going to
get out of you alive. But the one taking you from there is the living God.
But we are going to
say that the gospel of today has changed.
We took long here
financial gospel.
This is not the
financial gospel.
This
is the gospel of eternal life. Where there are only good things.
Kati oyagalambu tugambe tuli mbulamu obutagwa ng'obulamu bw'okunsi tuli ate bubi nnyo nedda bambi ab'oluganda katonda alina byeyasongako ebirungi byokka era bw'ayogera mu Yeremiya essuula eyo eya 29 agamba bw'ati katuve ku nnyo olw'ekkumi engeri olw'ekkumi n'ebbiri
Jeremiah 29 from verses 10.
Kubanga bwati bayogera mukama nti emyaka nsanvu bwe girituukirira Babuloni ndibajjira neetuukiriza gye muli ekigambo kyange ekirungi nga mbakomyewo mu kifo kino olw'ekkumi n'olumu kubanga mmanyi ebirowoozo by'endowooza gye muli bwayogera mukama ebirowoozo eby'emirembe so si bya bubi okubawa okusuubira enkomerero yammwe ey'oluvannyuma 12 era mulinkaabira era muligenda ne munsaba nange ndibawulira olw13 era mulinnoonya ne mundaba bwe mulinnekenneenya n'omutima gwammwe gwonna
owulidde ekigambo ekyo bwe tulimunoonya
ne
tumulaba ne tumekenneenya n'omutima gwaffe gwonna
yalina
ebirowoozo birungi byokka okutuwa at least kale nkomerere nunchi kusinga entandikwa kitegeeza Katonda siye yalowooza tubeereyo gye tuli mu mbeera embi yalina ebirowoozo bye birungi byerere yasonga ku nteekateeka ze kwebyo bye yakutegekera mu bulamu buno nga byonna birungi era agamba bwe tubeera omulimu gwe bino yabitegeka nti tetunaana kubaawo n'omukisa gwennyini gwe yatuwa beefeese sula esooka nyola okusatu paka olwokutaano egamba yagutuwera mu bitundu bya mu ggulu nga n'ensi tennaba kubaawo nga tulina kugutambuliramu leero naye wabula olugendo lwaffe lubadde luzibu abakulembeze baffe mu nsi naddala mu b'ekkanisa batukulemberamu abasinga si bulungi ne tutatuuka mu destinies kubanga Katonda yasonga ku birungi byerere nga byo biri appointed for you walemererwa okunoonya abisongamu olugalo ne bakugamba binoonye kati wandibizudde otya noonoonya amamotoka noonoonya amayumba noonoonya buli kimu naye nga yabisongamu nti bibyo ali wali waddamu kukwakula byabalala mulokole wayita buyisi ku nnyumba y'abendi n'ogamba mbweyo ogitwala n'osanga emmotoka naye n'ogisimba omukono ngoyiyo olowooza Katonda bayinayo eyo gye yasongamu lwaki ogenda kuza abalala fwe twali tugenda okunona emmotoka mukama gye yatusuubiza omanyi gwe mwaka gwe gumwogo tugenda tetwali tetugenze kuza abalala twali tugenze kuza abalala omuyini nannyini gundi gundi n'atugamba this is your car reverend
eno ye motoka yo
You don't need to drive all the cars. How much do you have? Ndio atuina control tezo ya na kitundu. Nienda kubagatira ko mujitwale. Mujazileta.
Bring the money little by little.
Nazigata yo.
He joined his money on the money.
Ni tujivuga ntujeja.
Out the car.
Kati uyafe.
Now it's ours.
Natuwa mukwegera bako njagala otegeera kino nti sitani yabakyankalanya bukyankalanya n'abalaganga Katonda atabategekera birungi ne mutandika obiwammanda n'okubinoonya kyokka nga Katonda alina bye yasongako engalo ate nga sisuubira nti yasongako ku kibi n'agamba nti akakayumbayumba akabikeekako kati sitani ye aliwo okuloosa buyumba bubi mu mutwe era ebirooto byolooto oli mu buyumba obwo ekimotoka ng'oguze ekikadde kadde n'ogamba era mukama ampadde waddeyo
wakeofunanga
ebifaanana bwe bityo omanya ebyo byemisi
tonnatuukamu
ebyo byakugamba olwo agamba nenze ngambadde mu byemisikulirambikooye koowa kuba ne Katonda yakoowa
dda
era naye n'ayita abakowu bonna Yesu yebazibwe so njogedde bwe nti Katonda alina ebirungi
bingi
ayogera mu Yosuwa n'agamba kasome mu Yosuwa 23:4 14
Yosuwa esuula ya 23 n'olumiriri olw'14
Yosuwa 23:14
era laba leero ŋŋenda olugendo ebintu byonna gye bigenda nammwe mumanyi mu mitima gyammwe gyonna ne mu mmeeme zammwe zonna nga tewali kigambo kimu ekitatuuse mu birungi byonna Mukama Katonda wammwe beyaboogerako byonna bibatuukiridde tewali na kimu kwebyo kitatuuse
owulidde bulungi olugendo tulugendamu mu kuyitibwa kw'ensi yonna okuli ku ggwanga erya Uganda naye tewali Katonda kweyo byatugambye mwaka guli ne tutabiraba ebirungi byonna nga bwe yabyogera kati era nga n'olukulunno nti alina layini z'ebintu ebirala bye yasimba ku ebyo buli kinnoomu okutugabirira kubanga atugambye waliwo bye yapointi nga just is for you ng'olese ebya minisitumenti byaffe minisitule
y'awamu
naye alina bye yasongako ng'ebyo bebyo nga
ggwe
kati biri ebisinga bye tufunye omwaka guli bibadde byaffe ng'obuweereza bye yasongako nti full knowledge eribeera ne kino ne kino ne kino n'ebiringa ebyo omunafu nno mwe mujjidde era
naffe
ebya buli kino ate n'ebirala bingi ebiringa ebyo kyava atugambye Yosuwa
2:13-14
nti mukimanyi nti buli kigambo Katonda ekirungi yatwogera kakituukiriza katuddemu ko olunyiri olwo
Yosuwa essuula ey'23 n'olunyiriri olw'14
Joshua 23:14
era laba leero ŋŋenda okugenda ebintu byonna gye bigenda nammwe mumanyi mu mitima gyammwe gyonna ne mu mmeeme zammwe zonna nga tewali kigambo kimu ekitatuuse mu birungi byonna Mukama Katonda wammwe bye yaboogerako byonna bibatuukiridde tewali na kimu mu ekyo kitatuuse
waliwo ekitatuuse
omwaka
oguwedde
ngaaniko
omukono ne mutuma juzi watugamba mwaka gwe guti bino bijja kubaawo naye tetulabyeko wadde waliwo agenda ogamba TV waliwo agala kukola TV ya miliyoni
mmekatugenda
kukola ya biliyoni
mmekatugenda
waliwo agala tugiteeke
wamukama
ye n'agamba nedda
nze
si bye nasonga
keebye
ebyo nabawaawo okutandikirawo nga mukakana eddalu nga mbayigiriza okugasa olowooza lediyo tugenda kola ya
biliyoni
oli agana ye mutuma olwaki mwepanka gwe sente zetugenda okusooka okugjayo ezawali oluguudo we anono flyover biliyoni
8
kati biliyoni 8 okolako tv ya biliyoni mmeka olwo tuba tukozeseza nyingi nenamwe muveewo tuyinza noziggulawo omulundi gumu nga ziringa 10 televisions
around
focus of god 1
focus of god 2
awo nno twogera kukali
akantu
kati ninnyo
little small
ketugenda okusooka
okujjayo
sipesi gwomanyi naye bannaye nze simanyi nebinyinza kwogera kakali buli kigambo kyeyatugamba kyatuukiridde nebyeyasuubiza mugulu nebyakyayogera
kati
mugenda kubiraba buli kinoomu ye agamba alabirira ekigambo
kyabaweerezanaye
ndabye nga alabirira byenjogera mukama ngonjagala webale kunjagala enjogera eri abantu bano abaana bo
we
nga bootuukiriza guno mukwano gwe katonda okimanyi nti anjagala wadde kale naawe akwagala oli waddemu okwewaana nga kinoomu naye naye kanewaaneko bwemama okwagalibwa katonda abantu banoonya
katondaabasumba
banoonya katonda olinaku bakeera kulagula ebintu tebibaawo bamala bisindikiriza babikwata nebabikwata amaraka nebabifuukira
yakobo
eyakwata malayikapaka malayika n'amumenya
embarakaso
agenda omuwa omukisa nga kyamukoze naye nze ndabe katonda bambi nga twogera mu mirembe naye twamugamba bwe twagenda eri
ejjinja
twagala enkuba etonye bagyewuunye neetonya paka okuva lwe twavaayo netujja ennaku zomwe zaali meka netumugamba eyongere otonya twamugamba erekeraawo
nekolakibwe
tujje kudda ate omusana gugenda kuba okyamu tujja kumala kudda tuddemu
tugirangirire
atutendeka kuba eri gye tugenda tetulina okubikola ebyonna twetweyiningiremu wano mukafa akafa katinti nti bwe tugamba enkuba tetonyerekeraawo esobola okulekera muwakane tugiragire enkya etandikirewo twogere ne malayika w'amazzi akulembirwa mwoyo mutukuvu asomolole mudukeko mumayumba
gamunera
ebyo bye mukama byatuwadde nefe tulabye obulungi bwa katonda
bannaye
abasumba abapya bakajja mu kifo kino bambi tuwongere okubaanirizaako tetufunye nnyo kadde kabagirako ne tugenda kuba twaniza mutubuuzeeko nefe tulabye ekigambo kya katonda nga kikolerawo okubikulirwa nga kuli mu nkola myaka egi tutambula dotu doyi tulina gye tulaga tubeera wano mukama yamanyi oba abajja
wanamwe
naye nawe wesooka webuze naye mukama anzijjawo bana basajja tebakuba kurusedi natuuka atya wano katonda akwagala nnyo bwoba watuuka wano dabako mu kyamateeka esulo ya 33 onyole 16 atugamba bwati yaba tusingako tusobole okuddayo twewumulira ate tunaaba tukyalinda ki
kyamateeka olwokubiri essuula eya 33 n'olunyiriri olw16 kyamateeka 33 olunyiriri
olw16
n'olabya omuwendo omungi ebyensi n'okujjula kwayo n'ekisa ky'oyo eyatuula mu kisaka omukisa gujje ku mutwe gwa yusufu ne ku bwezinge bw'omutwe gw'oyo eyayawulibwa ne baganda be
ye omanyi nti tuli baawule nammwe baganda bange waliyo obugagga bwa mu nsi n'okujjula kwayo bonna katonda atuwa buwa kati agenda ssongako busonzi njagala onkolera ekintu kwata ebiragiro bya katonda yagala ekigambo kya katonda okusinga emmere yonna gye wandiyagadde nga bweba togiridde owulira obwofa odduke nga emisinde okuŋŋaana ononye ekigambo yagala okumanya katonda ogenda kulaba byenjogera nga leero tolyejjusa mwaka ogwo nga bwe gwatandika tolyejjusa mwaka guno nga bwe gutandise kubanga ye katonda abitegese ye yabisongamu olugalo ate kankube newe kibeerawa bajja kyetikayo
bakireete
togenda mu amerika mbaogenze kinoonya bajja jyetikira ku nnyonyi babireete wano emmotokayo kubanga ye yagisongako katonda omulamu gundi mumuweeko ekintu nemukiremera mukiremera nga bani kati njagadde otwale ekigambo ekyo nga bwe kiri nti mubakolisa ekisoba essula ey'okubiri
n'ey'12
yatugamba bwetunaabanga bwe twafuna omwoyo yava mu ggulu ntulyoka tutegeera katonda byatuwa obuwa era tulabye ng'atuwa buwa wabula wano mu Yobu essula eno ey'23:14 atugambye yabisongako era abituukiriza naye ate alinayo n'ebirala ebikola ki ebiringa ebyo bingi kino kigambo kyamazima eno simbozi eno sirema
wad
kino kyebagamba ekigambo ekirema ekikka obusisawe kino kigambo ekyayogerwa edda nedda nga
kyaffe
nga tekyogera kukoma kwoli naye nga kyogera kuffe neereero ono bunnabbi obukwogerako neleero semwagala bunnabbi buubu alina ebingi ebiringa ebyo byagala okukuwa yabisongako ate n'ateekako n'ebirala bingi kuli kulayini saagala omukaluubirize naye aleme okukaluubiriza ojja kulaba obulamu obulungi mu Yoswa essuula ey'23 15 yayongera n'atugamba bwati
Yoswa essuula ey'23 n'olunyiriri olw15
Joshua 23:15
awo lulituuka ng'ebirungi byonna nti Yoswa essuula ey'23 olunyiriri olw15
Joshua 23:15
awo lulituuka ng'ebirungi byonna bye baabajjira Mukama Katonda wammwe bye yabagamba bw'atyo Mukama anaabaleeteranga ebibi byonna
okutuusa lwali bazikiriza okuva mu nsi eno ennungi Mukama Katonda wammwe gye yabawa.
Kali Katonda mumanye bw'oti era teweesunga nnyo n'amala okukuwa n'omukyukira naye ajja kukukyukira. Nze sikitya ekyo kubanga Katonda atugabiridde era tujjayimusa abateekeddwa okuyimusibwa naye tetugenda kutya mbu kubanga wayimusiddwa ajja kumala akuddire w'onaamuvaako ng'ebirungi byagenda okukolera n'ebiringa ebyo ebingi era bw'anaaba akutuusaako eby'obukambwe ajja kutuusaako kimu omusujja n'emisujja.
Yes, it's two-sided.
Minzani zejukira zenkanakana. Atacha wa minzani zitenkanaka.
And balanced scales.
Bwaba ukiriza nti akuwe birungi n'ebiringa ebyo. Bodi maro kumuvako ajja kukola bwati. Minzani zenkanakana. Ajja kuwe bibi ebiri n'ebirale ebiringa.
And many other evils following.
Wali wati demnagana.
Someone is afraid to say.
Ebyo nawe tewandibyogereddeko tubadde tusanyusa essanyu lyaffe
lyonna
tetuyiye essanyu lyo naye linywezeddwa kubanga obuuliddwa ekiyinza
okubijjawo.
Katonda agenda kutandikako ng'abalemu bbiri satu naye nga zibalanga zino waliyo zino ennamba ezidduka emisinde. Katonda tagenda buuka siteepu n'emu mu bulamu obwo naye agenda kwongezaamu ku misinde
gy'akolerako.
Katonda tabuuka madaala nedda wabula kyakola aganguyamu emu bbiri satu nnya ttaano waakiri addukawo n'abikola byonna. Ontegedde bulungi tabuukawo n'abala emu kumi emu bbiri bw'aba ayagala bikola mangu byonna ebikujjira omulundi naye ng'obirabyeko nti eyo siteepu ngise neyo nengiyitamu neyo nengiyitamu bw'olabanga obuuseemu ng'omanya kati Lucifer yakolombye. Katonda tabuuka siteepu kubanga agamba kiba kiragiro ku kiragiro. Yesu yeebazibwe nnyo. Kalisomeko wano mu by'omumirembe kyakubiri 19 onyola okusatu.
Eby'omumirembe ekyokubiri essuula ey'ekkumi n'omwenda n'olunyiriri olw'okusatu.
2 Chronicles chapter 19 verse 3.
Naye mu ggwe mulabisa ebirungi kubanga wajjawo baserosi.
Kakati ebirungi bibeerawo bitya? Bino ebirungi byonna bye tuwogerako birabika oluvannyuma lw'okusanyawo obuyitibwa bwa Katonda. Mu mutima gwo jjamu buli ky'obadde osinza ekirala. Bano be mbadde mulina ba spiritual fathers. Abo baatuzaala mu njiri naye tebaatuzaala myoyo. Kitaawe myoyo gyaffe ali omu ali mu ggulu. Musina Bibulaniya 12:9. Twalina bakitaffe emibiri gyaffe abatuuza olw'okwegasa naye kitaawe myoyo gyaffe talisingawo tukola obulungi. Kati jjawo okuva ku ba spiritual fathers b'obadde olina. Bano bakitaffe mu Katonda oba baatuzaala mu Katonda kakati. Katonda yawakana baamuwasa kye ekyabaawo anti kitaffe mu Katonda gwe bayita spiritual
father.
Ne kitaffe ali omu mataa 23:9 agamba emanga kitaffe mulala ku nsi kitaawe emyoyo tetulina kufunayo mulala kubanga ali omu ali mu ggulu. Bano bakitaffe mu njiri gye bali era bakolisa ekisooka satu we boogerako nti baatuzaala mu njiri be baatusookayo mu njiri naye tebaazaala myoyo gyaffe naye yatuzaala ogw'okubiri ye Kristo era bwe twali nga tufiiridde mu byonoono
byaffe
tebagambako nti ne mutume n'akuzaala ogw'okubiri. Yesu yeebazibwe. Kati agambye nti okuva lw'oggyawo byonna obwenzi obubbi obukumpanya ebirungi byonna nga bw'abyogeddeko n'ebiringa ebyo ogenda kulaba nkumu na nkumu. Malayo olunyiri olwo
eby'omumirembe ekyokubiri essuula y'ekkumi n'omwenda n'olunyiriri olw'okusatu.
2 Chronicles chapter 19 verse 3.
Naye mu ggwe mulabisa ebirungi kubanga wajjawo baserosi mu nsi n'obakasa omutima gwo okunoonya Katonda. Olunyiriri olw'okuna
Yekosafati naberanga Yerusalemu.
Owulidde ekibeerawo nti yajoba ebirungi ebirabise. Njagala kubuulira ekyamaffe. Tetulina kintu kirala kyonna. Tetukozesa kintu kyonna. Tetulina kasozi ke tuyambukako. Tetulina kasenge mwe tuyingira. Ffe kye tumanyi kiri kimu, omutima gyaffe twagukakasa okunoonya Katonda okumumanya. Kyovula bye birungi ebitaliko wadde obukwakulizo. Wabula kwata biragiro kwagala kigambo kye okusinga emmere yonna, okwagala okumumanya okusinga saddaaka n'ebiweebwayo. Ekyo kye tukoze. Bannanga amazima gali bwe gati, byonna bye mugenda okulaba kubanga okuva leero n'ennaku eziddako mugenda kulaba ebintu ebigulumivu mu mubiri wano nga bikolebwa. Wabula njagala kubagamba ekintu kimu, ensi egenda kwogera bingi, ejagamba amaanyi abaagaggyewa, agakola sente ezo, agakola obugagga obwo, agazimba ebintu ebyo, agakola ebintu ebyo mu bwangu. Naye mmwe mumanyenga twamalirira okuggyawo ebiyitibwa bi Katonda mu mitima gyaffe ne mu magezi gaffe ne mbuliwo, ne tumalirira omutima gwaffe ogusimba okunoonya Katonda. Ebirungi ebyo ebiringa ebyo n'ebiringa ebyo tebivudde bijja gye tuli, kubanga okwogera kugenda kubaawo. Bwe kennyini naawe ogenda kutuuka weegambe naye Katonda yatuwa oba mutuma alinako gy'aweta. Kubanga nawe mwatandika okutubuuza bwe ntebe ziri baani abazituulamu. Mutume tumulabe eri wamu ne musumba nyuma batuule entebe kiraka waliwo abazituddemu. Bw'oba oyagala situka ogenda otuulemuuko ezo ntebe za counseling. Liya abagamba wadde mukula mangu naye mutume oyo ateekeddwa okuba alina ekintu ekirala ky'atannabagamba. Wadde asoma Bayibuli wano bane sinayo kintu kiraze nakulira mu mikono gya Katonda yekka gwe mmanyi. Sikyamangako mukusamira, siyingirangako mu ddiini n'obulokozi saasooka bukuliramu nti nandibadde nakulira mu bulokozi obukyamu. Nina Katonda yannonda bulonzi eyo n'alokola n'atwala okuyigiriza mu lugendo lw'eggulu. Ne bye njogera sinaalawe nali ntudde ku nsi biyigirizibwa okuggyako mu lugendo lw'eggulu lwali mu Bayibuli ne tusomanga ne bamalayika mu kibuga kya Katonda Yerusalemu eky'omuggulu. Sirinayo kantu ka yatobeereeyo nonga akaŋŋiine mu kyama mutuma abeeko
akyaŋŋamba.
Nja kukuggirayo Bayibuli tusome Katonda ne sekusoma yenna. Teriyo kakunizo konna obuuze nabbi Debula mukyala ng'aludde nange. Ababuulirwa naye bagamba abakazi mbu bakuuma ebyama
by'ababbaabo.
Obanku waani anaakunyonnyola. Waliwo musomesa gundi babadde nange okuva mu kusoma n'abalala mwe bali muno bangi. Abalala tusula nabo waka. Wamma mulinayo akantu ke mulabaawo. Waliyo nno n'abatuukako mu kisenge kyange bapulamba baliwo ne bano abawayali. Waliyo akakwakulizo
konna
bannange teri era byonna bye mugenda okulaba ne bye mudde mulaba ebbanga lyonna kubanga guno omwaka gugenda kyusamu mu nkola egenda kubala tatatata n'enkola egenda kukyukamu ey'ebyamaanyi. Naye ng'ekyuseemu temugamba omusajja alabika kati yasumuludde ekyamazima bulijjo atuferra ali mu kigambo. Tugenda sigala mu kigambo nga ky'amaanyi nnyo n'ebyamaanyi ebirala bingi nga bigoberera kubanga yasuubiza nti abadde byakolako bibadde bitono kati ate alinako ebirala ebisimbye kulayo. Bw'oba obadde omweya bali bameka abafunye embuto nga tebalina
funabaali
baalogebwa. Tulina bangi. Yakobo wuuno ono Yakobo yakwanwa bubi mukama n'abasiba
olubuto
mukama n'amuga agenda oggyeyo ogambe bulungi munno mufune omwana kati baafunye n'owokubiri. Kati abalala abanaaweebwa nabo tebannaba nakujja kyobula ebyamagero ebimu tebinnakubaawo kubanga babyagala nabo tebaliwo. abaliwo mwafuna ebisinga era kati mulipakira kumanya obugagga bwakumanya mukama bwabongera yongera kale labako kiri bweki tewali kigenda kyuka mu kigambo kya Katonda ebbanga lyona ndiva mu nsi munongo musana gw'ekigambo gwaka mukumanya okujudde nendi okangende mu guru tata nasanyuka
n'agaba
okoze nno
omulimu
wadde mugenda kulaba ebyenkyukakyuka mu nkola z'ebyamagero nga mulimu ka sipiidi bannange muntegedde bulungi temulaba nga bikyuseemu kona nga omusajja
alina
gye yagenze ngagugwako nedda bwe twali erungujja baatukanyugirako n'emirambo ne tuwesogga ne tweggalirayo mu nnyumba ne tugusabira ne tugubaddiza nga batulinzeeko
n'amayinja
gyonna badde ndagako ba musumba gundi
gyetwa
n'embalaga gye byali naye yaŋŋamba ekintu kimu ŋenda sooka nsiba ebyamagero mbiiseemu mpola n'omukono ogukola empola paka nga wabaddewo okumanya emyaka gijja kuba esatu nga nnyingira omwaka ogwokusatu n'ekitundu ŋenda tandika ebyamagero biri ebikungu naye temwerabira ekigambo kyekikulembera omanyi enjiri nga terina
byamagero
sigirabangako mu
bayibuliekulembera
enjiri egenda mu maaso n'ebyamagero nga bivaako emabega wabula lwakuba ensi yali yakyuka ebyamagero bibadde bikulembeddemu mbonga ekigambo kivaako emabega naye nga kigambo
ki
so bwe bityo bigenda okutambulamu nga bikyusekyuseemu teweerabira zaburi 13 olwokuna paka olwokutaano ayogera nga atugamba bw'ati
zaburi essula 13 n'olunyiriri olwokuna anunula obulamu bwo buleme okuzikirira akussaako engule ey'ekisa n'okusaasira okungi olunya olw'okutaano akkusaako mwaka ebirungi obuvubuka bwo ne budda obujja ng'empungu
yesu yeebazibwe nnyo ebyo byonna katonda agenda bikola n'akamwajja kaliisa ebisinga obulungi nga bw'akajjuzaamu ebigambo eby'omulembe ebigambo ebirina okumanya era bw'ato bw'agenda okukuliisa ebisinga obulungi waliwo abadde
bakaddiyeogamutufu
nze mpulira nkadiiridde bwe tunaamala wano yangunkusabira oddemuuka
obuvu
nga guno omwaka gwe tuyingidde bwetuddayo bwenzirayo mu
kansoliyangu
ogenda vubuko gye wano byonna biraba ng'abiragira
okubaawo
ate teyanga nti ogenda bakuba ebigo nalaba nkola bukozi bwewulira nga tewekakasa buvubuka ojja kujja mu saala
eyo
n'abakaddi mugenda saako ku myaka mulabike nga muli
bavubuka
bwe nkubule balina okulaba new generation ng'abantu abalimu era bapya n'agambye bigenda kukyukamu enkola ebadde silenti ng'abayitamu bwati erimpola n'akola n'akolera ono n'akolera oli nemujja nemuwa obujulizi kati waliwo bigenda okukolebwa byo nga byalwati
tekyali
nga byalwatu nti oyo yabadde
mukaddewe
newuyawo obujulizi muvubuka
Amen.
Oli omubulizi w'enjiri Antipa yababuulira.
Evangelist Antipa told
him. Mwamulaba wano Katonda yamuleka n'akaddiwa.
God left him to get old in days even.
Zaalinga ennaku musanvu nga mukadde.
Seven days is an old man walking.
Nga ine tuli kuki?
He had a whole religious time.
Nga balina omuoperatinga mukama namuga ajja nkuwa eddoozi y'essaala yavubukirawo ekituli olowooza
atakiro
abasawo weyadde bamugandamuli ku biki omusawo n'ajja n'atuulako ne wali eri alabe bye tubeera kagenda olaba tuli mu
kusoma
nangamba naye bana kaakati abooluganda ekigambo ekyo mukitwale mukinywezi katonda alina ebintu bye yasongako okukolera nga bibyo era alina n'ebirala bingi ebiri ku layini nga bwe bitobwe biri mukama akumpeera omukisa webale kujja.